katyolo ntandika mugwano baby nse nkubulira ebisenge binji byontomeza lwakuba baby sikubulira oh kwe kayimba kayimba bwe nasituka nenkazina oh kwe biroto we biroto ebyanyuma nga nenyumirwa oh kwe kayimba kayimba bwe nasituka nenkazina oh kwe biroto we biroto Omukwano, embozi lero ya mukwano Kuno si mupango, mukwano kwendeze Tonde kereranga, ndesi de mikuwa Ndi kuchota, love ngenwanya Kuno kuko Oh, kwe biroto, we biroto, ebyanyuma nga nenyumirwa Oh, kwe kayimba, kayimba, bwe nasituka nenkazina Oh, kwe biroto, ebyanyuma nga nenyumirwa Eno lavu ya chitini, enyuma nyonga lavu sini Baby, eno wini, watamini Eno lavu ya chitini, enyuma nyonga lavu sini Wambali ngengato Omukwano tembe sinyondo Sesamu mumukwano no Kunyuma nyomu yimbi nendongo Mwempite linyalyo Oyangu oje Kanaka imba kako Kaulirize Mwempite linyalyo Oyangu oje Kanaka imba kako Kaulirize Kayimba, kayimba, bwe nasituka nenkazina Oh, kwe biroto, we biroto, ebyanyuma nga nenyumirwa Oh, kwe kayimba, kayimba, bwe nasituka nenkazina Oh, kwe biroto, we biroto, ebyanyuma nga nenyumirwa Baby, wansobeda, onzanyo buzanyo zeto mpesa Hey, nange netabulwa, jenjene rane nsobedwa Menyanze no, ebi wundu tobi kosa no no Baby topi mo wendo, timangina wenze nina endondo Hey, kuno kukwo, kukwo